lakhe ithemba ngoba ngelinye ilanga amabhubo akho ayofezeka.
We can share.